nyibbudun hammude yimbe dubbe hande be donnana nyibbudun tabi'a e ruhaniya dun kabdeten ko buri bibbe tarihi biddo adam yimbe dubbe hande be donnana nyibbudun tabi'a e ruhaniya dum kabduden dum kabdeten dum buri ko dubbe tarihi biddo adam garta imanu gadojun jayangol der duniyaru nyibbundu wakkati yesu fuiti walduki e yimbe mo wi'i min woni jayangol duniya tokkido yam fu dillata der nyimre amma mo hebay jayangol yonki yohana 8:12 dubi dubu didi chaliidi tun wakkati yesu almasihu wadi yadu e honduko mayo galili dun nebayi bawo maiki mako e ummaki mako daga wade annabijo ya haya windi jayangol gol gol don hasko der nyimre bo nyimre den sudayi jayangol gol yahaya go'o hayare joy yahaya don golwa do yesu ngardo e do jayangol der duniyaru nyibbundu ta banje mako yimbe kebi hambunde hesre joni bawo dubi dubu didi modon yidi tokkaki bokki kewuki gam dun tabbitina nyimre salaki yimbe dubbe e hande be donnana ba nyimre dabi'a e do e ruhaniya dun kabdeten dum buri ko dayi e tarihi bi adamu joni wodi makamiji bawoji wonnuki ko buri konde wodi kaya konu kubdudun kalkojun gaddo gaddojun rudani ko dudi dum nandi e deppaki e les bundu luggundu e dun hammini hiski daga do konde dubi e dubi e tati dubi dubu tati chaliidi dauda noddiri wiki temako am don wurto ta jomirawo jaadu do do les zabura temerre e chapande didi e go e didi e der nyimre duniyaru dubbe don tefa daro e fata ino notan tuda nyimre de gonduda adon alana dum bo adon hammini dun dalma ko bo adon kunno cendir pamarel gam tubboda nyimre den baw yesu tokube ma yesu tokkibe mo onon goni jangol duniyaru wakkati dilleten der nyimre gamol men handugol wartaba gol kunnoto do fitila nebudo gado ka wanshuki do barwal e mo kunno fitilaji barwal baccel gongel pamarel darowel kunnoto do fitilaji on ngel wi dar neddo o don siptora don sip neddo go don supta gasde der nyimre dum gonga masin ta jodake awalta hakkilo ma do nyimre non dun dum edda teddudun mari amma ta wadi goddun fere ko sedda awaway tubboda dun bawo kugal ma hanjun latoda jayangol shippeta gasde der nyimre manzo bulus windi shawariji boddi to filifian ko en latodon ongala leifi bibbe jomirawo be ngala lahani der 40 shatudun karkati dun der mabbe on haski ba fitilaji der duniya filifian ko en didi sappo e joy jayangol sedda ongol buri nyimre burnde jayangol e lugguki gam jamal dun hebay min e TWR Nigeria ko bo homre jetati homre jego homre jetati homre nayi go